Yeah. Twende. Team Good Music. Robba on the track. Mato the MC.
Malanga boy.
Success nipatia vitu kwa life na tamani. So niko on the lookout kakarao na hongo. Yani so real, ka gold ya Congo. Na nimehang kwa grind, kashambala kwa mkono. Iyo teni to me, na tafta pesa. Ndio pia siku moja, ni anze kutesa. Niachane na crisis santa, kubadilisha legacy. Na kulive the dream, kando na world ya fantasy. More work, less talk, iyo ndo my motto. Saini kona roba, na studio ndo loto. Na believe creator spread, so hii ndo rumor. Nyiwa utaku, spread hii. Your boy niwe fit, yani nisikwe trashwish. Niko na mixed feelings, ina best ever ukweli. Wengine wame ni befriend, sabu mini msani. Avyo wale nilitha nini true, hata waniamini. Kwata wale obaki ni fools, hata wajiamini. In the near future, your boy, jina ipande. Nipate madir, at least corporate wanikanje. Tafadhali ngoja samaki sokoni. Vaeni binoculars miwani, bado amnioni. Niweke niko vitabu, bado amnisomi. Hata mbebane watu wawili, bado amnitoshi. Waibe malain zangu, bado hawanikopi. Wale onguvu wakitajwa hapo, mato akosi. Iyo teni to me, natafta future. Natamani ya future love, ishili niweze kujimudu. So daily niko writing, hoping zitakuwa big tune. Last year ndoi career ilianza, na najua na break soon. Yo boy kuwa donga, kula life na big soon. Nimeona vitu mob, sijui nianze wapi. Ile time to lose Rico, siku wamini. Maisha si forever, sote tuko safarini. Ndio maana natafuta niweze geuza hali. Na place nimetoka, najua naenda mbali. Inaenea inapanda, na utakuta kamjinga kana kemea kamjanja. East Africa ilisha nipeaga namba. Moment of silence kwa wote wako na doubt. Soon natoa VCDs, ndio mjue manze hini BD. Flow mutalipa ngapi, finje blue nitatoa track dope. Kaza kina jinedu, wale wanafikiria zile thoughts za kukesha. Wengine wako kwa zile thoughts za kutesa. Kununua marange kwa meza ma champagne. So far kwa hii life bado hatujaona change. Kitu tu tuna feel daily, manze ni pain. Kupata pressure, juu ya watu tuna treasure. Kufeel kulose purpose, ama ni juu ya campus. Ona venye, mind ziko in tatas. Utavuma mtu wangu, mtu wasiye kuambia wezi. Mtu wasiye kuambia wezi is like. Mtu wasiye kuambia weni is like, nisa wezi. Tuende mjengo, tupige hustle. Ile siku utakuwa una roll. Wakikuangalia, wakikuona kwa teli, watajua ni Robba amefanya hii kazi.